waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Marka aad gaari duuga ama gaari hore loo isticmaalay iska gadayso, waxaa jira waxyaalo badan oo ay tahay inaad samayso. Marka laga reebo inaad dhaqdo gaariga, buugii taariikhda dayactirka aad qofka ka gadayso siiso, aadna lacagta markaasi ka qaadato. Iyadoo hadba ku xiran halka aad Australia ka degan tahay, shuruudaha iska iibinta gawaarida duuga ayaa kala duwan. Inaad fahamsan tahay tallaabooyinka loo baahan yahay iyo hanaanka lagu taliyo in la maro laga bilaabo diyaarinta gaariga ilaa dhammaystirka iibka, waxaa lagu xaqiijin karaa wareejinta lahaanshaha oo sharci ah si dhib la'aan ahna u dhacda. Inkasta oo aysan jirin hay'ad qaran oo tirakoobta gawaarida duuga ee la kala gato, waxaa jira qiyaas sheegaysa in suuqa gawaarida hore loo isticmaalay uu 3 jeer ka badan yahay suuqa gawaarida cusub lagu kala gato. Qofka iska iibinaya gaari hore loo isticmaalay wuxuu helayaa dad aad u badan oo ka gadanaya, laakiin sidee loo maraa hanaanka aad ku gadayso gaarigaasi? Cathy Townsend waa madaxa hay'adda xuquuqda dadka macaamiisha ee hay'adda la yiraahdo Fair Trading ee gobolka New South Wales, waxayna bixinaysaa ama dhiibaysaa qaababka jira ee gaariga lagu gadi karo dalkan Australia.
People wanting to sell their own car, the first decision that they have to make is how they'd like to.
Dadka doonaya inay gaarigooda gadaan, go'aanka ugu horeeya ee ay qaadanayaan waa sidee ayay rabaan horta inay u gadaan. Waxaa jira dhowr dariiq. Waxay ku gadi karaan iyagoo maraya shirkadaha gawaarida gadaama waxa dealeriska la yiraahdo. Waxay kaloo ku gadi karaan meelaha gawaarida lagu xaraasho, ama waxay si toosa uga gadi karaan qofka iyagoo isticmaalaya goobo kala duwan oo gawaarida lagu iibiyo, oo dabcan inta badan online ama internetka ah. Inaad ku gado shirkadda gawaarida iibisa ama goobaha xaraashka oo caadiyan lagu iibiyo gawaarida qadiimka ee dadku taariikh ahaan u haystaan, laakiin waxaa dhici karta in goobahaas aysan ku siin qiimaha ugu badan ee aad ku heli karto gaarigaaga. Waxaa kaloo muhiim ah inaad ka fakarto qarashka ku baxaya inaad gaarigaaga ku iibiso shirkadahaas adoo maraya, maadaama ay inta badan faa'iido badan saartaan gadida gaariga. Haddiise aad doorato goobaha xaraashka, waxaa laga qaadayaa commission ama macaash gaaraya 10-15% qiimaha gaariga lagu iibiyey, sida ay sheegayso Miss Townsend. Marka aad qof caadiya ka gadaysase, waa lagama maarmaan inaad waraaqaha diiwaangelintu markaasi ama registration-ku diyaar ku yahay.
The buyer is going to want to verify the vehicle against the registration papers and they may even ask to verify.
Qof kasta oo gaariga gadanaya wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo gaariga oo uu hubiyo oo uu fiiriyo dokumentiyada diiwaangelinta. Waxaa dhici karta inay ku weydiiyaan inaad u xaqiijiso inaad tahay qofka aad sheeganayso inaad tahay, tusaale ahaan inay ku weydiiyaan laysankaaga gaariga si ay isaga hubiyaan. Waxay kaloo baarayaan macluumaadka gaariga sida lambarka VIN-ka la yiraahdo oo gaari kasta u gaara oo waraaqaha diiwaangelinta ku yaala. Waxayna muhiim u tahay inay hubiyaan in gaariga lacag lagu leeyahay iyo in kale, oo waxay arrintaasi ka eegi karaan meesha la yiraahdo Personal Property Securities Register. Marka aad gaarigaaga xayeysiinayso oo aad si gaara u gadayso, inaad si daacada uga waranto xaaladda gaarigu ku sugan yahayna waa lagama maarmaan. Kara Fayela oo ka tirsan barta online-ka ee gawaarida lagu kala iibsado ee carsales.com la yiraahdo ayaa sharaxaysa.
All around transparency, so being transparent and upfront in conversation and in the comment section of your listing about the car's history and any.
Waa inaad si hufan oo waadixa oo cad qofka ula hadasho oo aadan waxba u qarin marka laga hadlayo taariikhda gaariga ama wax cilada oo aad ku ogtahay. Inaad su'aalaha dadku kaa soo weydiinayaan gaariga aad sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabto ayaa sidoo kale lagama maarmaana. Taasina waxay kordhinaysaa fursadaha inaad gaarigaaga si degdega u gato. Inaad baaritaan samayso ka hor inta aadan qiimo u goyn ayaa muhiima, maadaama qiimuhu hagayo hadba inta qof ee danaynaysa inay gaarigaaga gataan, sida Miss Fayela ay sheegayso.
We know that buyers are very switched on. They do their research. So if you're serious about selling...
Waan ognahay in dadka gawaarida gadanaya ay aad u feejigan yihiin. Baaritaan ayay soo sameeyeen. Marka haddii ay kaa dhabtahay inaad gado gaariga, isku day inaad gaariga ku gado qiimaha uu suuqa ka joogo. Tallaabada xigtana waa gorgortanka. Waxaa jira dad jecel inay qiimaha ka gorgortamaan, marka way fiican tahay inaad taas ka fakarto marka aad qiimaha goynayso, si aad u ogolaato waxoogaa gorgortan ah. Alex Forrest waa madaxa RAC oo ah hay'ad arrimaha gawaarida ka shaqeysa ee gobolka WA. Wuxuu leeyahay inaad gaarigaaga dayactirto oo samayso ka hor inta aadan gadin waxay saameyn ku yeelan kartaa qiimaha aad ku rabto iyo gorgortanka qofka aad ka gadayso.
Often that you see that in advertisements as well, so you know, the car's just been serviced, it's got new tires, and that's something to make a potential buyer feel better about the car.
Inta badan waxaa taas ku arkaysaa xayeysiimaha iyadoo lagu qorayo gaariga hadda ayaa makaanigu sameeyay oo ciladaha laga baaray, wuxuu leeyahay shaagag ama taayiro cusub. Arrimahaas waa kuwa soo jiidanaya dadka raba inay gaarigaaga gataan. Hase yeeshee, inta badan looma baana inaad wax ku darto ama wax weyn ka beddesho oo aad hagaajiso gaariga ka hor inta aadan gadin. Hal cilad oo ka imaan karta inaad gaarigaaga si gaara u gato waa in dadka qaarkood aysan jeclayn in dadku gurigaaga ama guriga qofka yimaadaan marka gaariga ay eegayaan oo ay rabaan inay wadaan oo tijaabiyaan. Miss Fayela ayaa soo jeedinaysa qaabab walaacaa si wax looga qabto, iyada oo dadka la wadaagaysa khibradeeda ah in qof qoyskaaga ka tirsan uu kula joogo marka aad gaariga gadayso. Iyadoo ku xiran hadba gobolka aad degan tahay, waxaa dhici karta inay jiraan shuruudo ah in gaarigu uu ku baaso baaritaan la mariyo ka hor inta aadan gadin. Waa kan mar kale Mr. Forrest.
Victoria, whenever a vehicle is bought and sold, it needs to come with a recent roadworthy certificate, and that's not required in Western Australia.
Gobolka Victoria, mar kasta oo gaari la soo gato ama la iska gadayo, waa inuu wato shahaadada wadada. Taas loogama baahna West Australia. Marka baaritaanada gawaarida aad bay ugu kala duwan yihiin gobollada dalkan Australia. Marka aad gaarigaaga iska iibiso, waxaa jira saddex arrimood oo muhiim ah inaad samayso. Tan koowaad, la xiriir shirkadda caymiska oo u sheeg inaad gaarigaas gaday. Waa inaad sidoo kale hubiso akoonnada toolka aad kuna wareejiso gawaaridaada kale ama aad xirto. Waa inaad hay'adda diiwaangelinta gawaarida ee gobolkaaga u sheegto inaad gaarigaasi iska iibisay. Waxaa kaloo lagama maarmaana in la ogaado in dukumiintiyada la iska doonayo marka milkiyadda gaariga la wareejinayo ay gobollada dalku aad ugu kala duwan yihiin.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.